Petronel Benz, 5 étoiles, Aliamboa, Atemitera. Et Toto Bikaki, Mamana Naomi. Bolingo nanga, mabanzo mangae. Fati bolingo nanga, motema nangae.
Oyebi malamu na yoka kaki miaso kizali pene nanga.
Obosa ni ba promesa yo pesa mwana mayenga gotika yete. Bolingo nanga, mabanzo mangae. Fati bolingo nanga, motema nangae. Obosa ni ba promesa yo pesa mwana mayenga gotika yete. Kasi boni lelo yo koma koyokela ba fitole. Obosa ni maloba pauvre mama atikela kiyoi. O favorize baloba loba sheri nangana loposo ya Maria. Frank Mbufulu. Oganya deja kernanga, bazoko sa yo fati. Poma cheke de prolongation, libota to sala fati. To asire edikasyon.
Namona.
Oganya deja kernanga, bazoko sa yo fati. Poma cheke de prolongation, libota to sala fati. To asire edikasyon. Makola Jacques Sayala Agence Coicor Yeshe Ariane Mafuala Opesi Franga Lelo Minute Mokete Basepeli Agence Yasolo Nangiringiri Elengesa Elize Mbomae Tete Mabilama
Nayoki balobi bamoni eboma balove bele na mondo yo. Nayoki balobi bamoni eboma balove bele na mboko yo. Matie
Aloposo ya Maria
Mabatie
Jim Malema Kalamba de Londres Salai Salampamba Mote mananga eza disposé pona kombo moko Kaka Fati kandidati nike Kaka Fati kandidati nike Mama
Namona, namona
L'honorable Lili Lumande Banakin Godeyamba
Namona, namona
L'honorable Francis Kalombo
Namona, namona
Fizo Kamba Pavillon 5 Léandre, Léandre à Toulouse Bénin Taizon Mutombo Olivier Chimanga Léki Ozo Sakana Nabilo Kongo Pavillon 5 Christophe, Christophe, Christo, Christo, Christo Arlette Benzou Mose Bogasi.